Wadamada Niger, Mali iyo Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay xadii shalay inay ka baxayaan dalalka dhaqaalaha ee ECOWAS ee ay ku buhoobeen dalalka galbeedka Afrika. ECOWAS ayaa saddexdan wadan ku cadaadinaysay in muddo ah in wadamadaasi lagu soo celiyo isku xukunka dimuqraadiyadda. Madaxda militariga saddexdan wadan ee dhaca galbeedka Saaxil ayaa ku sheegay war qoraala oo ay wadajir u soo saareen in go'aanka ay uga baxayaan ECOWAS uu ahaa mid ay u qaateen iyagoo eegaya maslaxadda iyo madax bannaanida wadamadooda, maadaama ay yiraahdeen ECOWAS ay cunaqabateyn bani aadnimada ka baxsan ku soo rogtay wadamadooda. Madaxda militariga ayaa ku eedeeyey ECOWAS inay ka beertay mabaadiidii lagu aasaasay muddo haatan konton sannadood laga joogo, kuwa oo ku salaysnaa bay yiraahdeen raadinta midnimada Afrika. Waxay sheegeen in ECOWAS ay ku shaqeyso duufsiga iyo faragelinta awoodaha shisheeye, sida ay hadalka u dhigeen. Daladan dhinaca dhaqaalaha iyo iskaashiga ee dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa xubinnimadii ka joojisay saddexdan wadan kadib markii Afgambiyo militari lagu riday madaxdii wadamadaasi ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay. Afgambiyada ayaa ka kala dhacay Niger bishii July ee sanadkii tagay, Burkina Faso sanadii 2022, Mali oo laba jeer ay ka dhaceen sanadii 2020 iyo 2021. Wixii markaa ka dambeeyey, saddexdan wadan ayaa sameystay heshiis isbahaysi dhinaca difaaca ah oo ay ugu yeereen isbahaysiga wadamada Saaxil ASS, kaasoo saddexdan wadan mid walba uu ku ballan qaaday inuu kan kale soo garab istaagayo haddii gardarro ama faragelin lagu soo sameeyo madax bannaanida dhuleed ee wadamadaasi, faragelintaasi ha ka timaado gudaha ama dibadda. Waxay saddexdan wadan sidoo kale cilaaqaadkii u gooyeen Faransiiska oo horey u gumaysan jiray iyagoo taageero dhinaca ammaanka ah ka raadsaday wadanka Ruushka. Kabixitaanka uu ciidamadiisa kala baxay Faransiiska gobolka Saaxil ee ku teedsan Saxaraha Afrika ayaa dhaliyay warwar laga qabo in colaadu ay ku fiddo dhinaca koonfureed ee gobolka, gaar ahaan wadamada ku yaala gacanka Guine ee Benin, Ghana, Ivory Coast iyo Togo. Saddexdan wadan ee ECOWAS ka baxaya oo la hardamaya dagaalka ay kula jiraan kooxaha xagjirka ah ee gacansaarka la leh Al-Qaacida iyo ISIS iyo saboolnimo ayaa militariga gacanta ku haya waxay ku doodayaan in ujeedkoodu uu yahay inay ammaanka soo celiyaan ka hor inta aysan ku fekerin dimuqraadiyad. Qoraalka ay soo saareen saddexdan wadan ayaa afayeen u hadlay militariga Niger oo la yiraahdo Colonel Amadu Cabdiraxmaan, waxa uu ku sheegay in ECOWAS ay ku guuldareysatay in wadamadan ay ka caawiso dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo soo celinta nabadda iyo amniga. Kabixitaanka ay saddexdan wadan ka baxayaan ECOWAS ayaa dhabarjab ku ah dadaalada isdhexgalka dhaqaale ee gobolka, taasoo abuureysa hubaal la'aan la xiriirta sida arrintan ay u saameyn karto wadamada daladan ku jira oo hadda dadka iyo badeecaduhuba ay si xura isaga kala gooshaan. Sida uu dhigayo heshiiska ECOWAS, wadamada xubnaha ka ah ee doonaya inay ka baxaan waa inay soo gudbiyaan qoraal ogeysiin ah muddo sanad ka hor inta aysan si rasmi uga bixin. Muddada sanadka ana wadamada waxaa ku waajiba inay u hoggaansamaan heshiiska. Saddexdan wadan ayaa sidoo kale xubno ka ah isbahaysi dhinaca dhaqaalaha iyo lacagta ah oo ay leeyihiin sideed wadan oo ku yaala galbeedka Afrika, kuwaas oo isticmaala lacagta faranka ee CFA ee lagu jaangooyey lacagta Euro.